tolu masina o le awhanga solo ai se amnesty, po se vahi taimi e ao ai whana ma a upenga mai tangata lau tele. E aunoa ma se fesili, pe aunoa ma le lawe lewea o se tangata I le tula fono. O le nei fuafuanga na wha ilo mai I le vahasana te nei, e le minister o le matanga luenga tula fono ma wha masinonga, Michael Keenan.
From 3 months until the 30th of September, anyone with an unwanted or unregistered firearm or a firearm-related item, such as ammunition, can legally dispose of or register their firearm at approved drop-off points in each state and territory. Sadly, we've seen through recent events in Australia that even one firearm in the wrong hands can be deadly. There is no cost involved in handing in your firearm or related item for destruction, and you do not need to provide any personal details.
Na sauno fo ele minista o le au ina o fana mai tangata lau tele o se fainga e ave sea mai ai I le tele o a upenga. Ai olo o iei pea le masalunga o le sele mai o le a le mawhaio na sele mai ai. Ma le tele o fana ma a upenga olo o umi e tangata po o faala potonga e faia solitu la fono matu ia. Ai olo ia inisi o fana, olo o umia e tangata lau tele, la tau tele o iloa se mea o le a ave iai, o na onisi o nei a upenga, na pūlea pe na umia e nisi o a inga, o ilatou ua maali liu.
Probably not going to be the case that we would have hardened criminals, for example, who have made a big effort to get their hold on illegal guns, would necessarily be handing them in. But the purpose of this amnesty is actually to reduce the number of unregistered and illicit firearms in the community. So, by way of example, it could be a family heirloom. Maybe someone in the family has died. You've inherited this gun. It sits out there in the garage, and you're not sure what to do with it.
Le minister Ma tā upu le tūlā whono ma whamasinonga I le mālo tele, Matthew Keenan. I le tausanga e hawhi iwa se lau iwa se furuma le ono, e toa tolu se furuma le lima tangata na maa liliu, ma le toa lua se furuma le tolu tangata na maa nunua, I na ua tawhana ina se alii I Port Arthur I Tasmania. O le tausanga le na whaiai ma se amnesty, na au ina ma iei whana, ma whaatawina I le mālo tele nisi o a upenga mai tangata lau tele, I se whaiunga na whaia e John Howard ai o vea ma pāle mia o le mālo tele I le vai teimile na a. I le teimi nei, o le whaasalanga mō le umia solitu la fono se a upenga se whana, e whaio na o I le lua se lau walu se furuafe tā la, po o le o I le se fulu ma le whātausanga I le whale pui pui.
Individual states have run amnesties and we found that they have been quite successful, and when individual states have run amnesties, thousands of guns have been presented, and we have an expectation that this national amnesty would present similar sorts of figures.
Michael Keenan. Na sa unua fōi se sui o le reina I luma a le Labour Anthony Albanese I se talanoanga ma le Channel 9 o le a langolongoina e le Labour le amnesty e au ina mai ei whana e au noa ma le lavelevea o se tangata I lalo tu la fono.
One illegal firearm is one too many. The fact that there are so many out there is an issue of concern. It's a good thing that this amnesty is happening, and it certainly has bipartisan support.
Le suyo le leina I luma le Labour, Anthony Albanese.